na Pisco Beat.
Paco,
it's Gadgety, it's on the beat.
Kipe, kipe peo, garantibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, when you're my number one. Kipe, kipe peo, garantibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, when you're my beautiful. Kipe, kipe peo, garantibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, you are my only one.
Toshana mekula, siyo kosa lango nero kwele kuchagua. Na mtomo pia kamo wakukuambia, babe na kupenda, rimu mepitisha. Kwa kwele umetisha, yume datisha, yume natisha, yume furahisha. Numezidia kwale kwa mboga saba, na tangu lewa nime kuita mboga nane. Kuja toko nane, baby tushikane, kwele tupendane na kibili tuowane. Sini zarao sababu ya original, kani zarao sababu ya general. Sunachewa kesi gani na kupenda, ukija kaniacha mwana faya tani cheka. Ukija kaniacha adada tani cheka. Yunasifiwa na baba, unasifiwa na mama. Yuna uzura sura, pia na tabia. Nikikuona njiani na muwa nikupepe.
Kipe, kipepeo, taratibu, kipepeo. Kipe, kipepeo, when you're my number one. Kipe, kipepeo, taratibu, kipepeo.
Please beautiful, vumilia yangu matendo. Hata siku moja mita juta kwa na wewe. Nipende ni kupende dunia zima watu jue. Mama haraka haraka kikweli haina baraka. Vumilia nyote ya mtu haiwezi kumturuka. Tuache wabonge, tuache waseme. Wende unafanya leo niwe Pisco Bipacom. Na kupenda kiusuri zahiri kitabia. Do chanzo hai nyimbo leo mama kukuimbia. Unipenda never lady hautojutia. Yeah, hautojutia.
Kipe, kipe peo, taratibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, when you're my number one. Kipe, kipe peo, taratibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, when you're my beautiful. Kipe, kipe peo, taratibu, kipe peo. Kipe, kipe peo, you are my only one.
Roche Kuti, Papa na Angele Bosse,
LGB, Lydia Mapenzi, this is YBS, Daddy Pro, big up.